kusema wanadamu kusema Yesu
still alive
akatenda miujiza katembea juu ya maji na bado wakamsema aliponya Bartimayo kafufua Lazaro na bado wakamsema
Lakini endelea